Wanasema tumependana hadi tukafanana. Utamu wa mahaba, baby wewe ndiye ladha. Oh, tunafanana kufa kuzikana. Penzi lako ndiyo nanga, ndo maana nimekwama.
I got you, babe.